Nchi razibu ilalikiribu, romu endo guwa wafu kaba funo buzibu kubongo guwe yongi labu liducha mguanga. Kusenza kujulia sinakuwa kujulia duwa yoliye butabika, ewa kumi wa bantu banagamantu, muendo guwe yonge denyo mchisira chino, ngatibachi alina vifo iba kumi la bantu chika chino. Onagamantu romu endo guno, chandi kukosaibia mfuna vya guwange, lasa vya government kusitu kila mbu guangu, kuzimbe visevilale wa kumi wa bantu bano, kweto ule guanga. Ono vina vyo gede batongo za ripote kwata kumuendo guwa bantu mu Uganda, yomu waka nkumi bili, abili mwe tano.
Kwetaga ebitande bisingako kwetaga mu Uganda mu regions zaffe mu ma districts zaffe tutekeyo obujjanjabi obulinga obwebutabika tuwongereko buliyo tuwongereko tusobole okubeera nga tuweereza abantu bonna abeetaaga obujjanjabi buno nga tugamba nti obujjanjabi bwabannaffe bano abawera ennemba n'obuzibu bw'emyenge n'ebiyagayaga abeetaaga obujjanjabi tebumala kubanga buli butabika yokka wetwogerera tugamba nti mu pulaani eya NDP4 twateekamu nga Minister of Health nti tuwongere tuzimbe ebifo wetujjanjabira abantu bano mu malwaliro amalala mu region. Regional referral hospitals.